God done blessed me. Nothing will reach me now, cause you are my wife, babe. Kwa ajili yako nimepata vidonda, hii yote kwa sababu na kupenda tu, tena na kulinda. Haya, penzi langu walina sababu, wife na kupenda ajabu, dhahabu yangu, kiondoka maisha yangu tabu. Mpenzi we, na kupenda we, na kujali we, na kupenda we. Mpenzi we, wa moyo wangu, thamani yangu, na kupenda we. But don't bless me. Nothing will reach me now, cause you are my wife.
Kweli wanifa, mana una kila sifa, kwetu umekubalika, we kuwa na mi, na mi. Leo nataka ni kuvishe pete ya uchumba, ni kuweke ndani ya nyumba, wawili wawili na we, na kujivinjari na we. Nikuvishe pete ya chumba, nikuweke ndani ya nyumba, jivinjari na mi wange.
Baba, don't bless me. Nothing will reach me now.